a re bolela ditaba tokelo moshimanyana e tia meropa e kwane.
Why do you become motor? My feel-